Wow, wow, wow. Melodia.
It's
you, play. Uri mwiza ubunanya fitu wadukundana. Kenshi inshuti zanjye zajyaga zimbaza impamvu nakundana. They said ese kuki udakunda. Now let me say nari ntarabona uwo duhuza. I remember they said ese kuki udakunda. Now let me say nari ntarabona uwo duhuza. Hey, nari nzi ko ntazigera nkunda. Hey, nari nzi ko ntazigera nkunda. Hey, nibwiraga ko bitanakunda. But finally I fell in love with you. Kuva twahura nkize gukunda ubusinyiri njye nyine. Wampaye urukundo nyigisha gukunda sinzatuma ubabara. Uvuze kutankunda sinatuza niyo waba wikinira. Mufite ku mutima I will never leave you, I swear to darling. Sinatuza niyo waba wikinira. Ay ay ay, niyo waba wikinira. Niyo waba wikinira.
X on the beat.
Wowe bwiza budashirora, umwamikazi w'uburanga. Urabizi ko ngukunda nta na rimwe nzarekera. No matter how hard I try, a part of me just won't let you go. Every place you go, every day, always be with you. Always be with you. Darling, nari nzi ko ntazigera nkunda. Hey, nari nzi ko ntazigera nkunda. Hey, nibwiraga ko bitanakunda. Hey, hey, but finally I fell in love with you. Kuva twahura nkize gukunda ubusinyiri njye nyine. Wampaye urukundo nyigisha gukunda sinzatuma ubabara. Uvuze kutankunda sinatuza niyo waba wikinira. Mufite ku mutima I will never leave you, I swear to darling. Sinatuza niyo waba wikinira. Ay ay ay, niyo waba wikinira. Niyo waba wikinira.
Niyo waba wikinira.
Uvuze kutankunda sinatuza niyo waba wikinira. Mufite ku mutima I will never leave you, I swear to darling. Sinatuza niyo waba wikinira. Ay ay ay, niyo waba wikinira.
Niyo waba wikinira.